Showtime, Showtime music. Running the town on the beat.
Sanguanto mede baby. Nemfuna yonka entia. Avada kuganya si useka tinti wanganya nanto. Nina mutoto weto. Jaitira batenda. Etintu mapenzi katuchi kumati tuina foforo. Oh, mukwano nywerera kunze. Nzali mweri vyori mweri ange. Oh, mukwano nywerera kunze. Nzali mweri vyori mweri ange. Nesimye okwa galanja galanga binyuma. Nesimye okwa galanja galanga binyuma. Nesimye okwa galanja galanga binyuma. Mwagala njagala mfunye mirembe. Muno nafuna njagala anera bizabalala. Obubadi wateka mulavu unjo kusuka kubabalala. Yaneta na malala mfuse na chemalira. Sagala nyamba kukubono wange mpulira mwe ulira. Nyandaze ebirungi katupepe. Tulambule nonu wange bana tulabankera. Dembe, dembe, okuba mukwano na wenze chimpe dembe, dembe, njagala nkuwa mukwano baby okuli kumulembe, mulembe, ngabuli season itubako, tituva kumulembe, mulembe, mirembe, mirembe, baby yempe mirembe, 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 sweetie yempe mirembe. Nesimye okwagala njagala mfunye mirembe.